Sizofunda izwi likaNkulunkulu kubahluleli 14 verse 5 and 6. Into esizokhulumisana ngayo amandla kaNkulunkulu kumuntu. UNkulunkulu umphile umuntu kuba abe namandla, wanikwa umnguye onqoba zonke izinto. Ngesikhathi uSamson ehamba nabazali bakhe beya eThimna, kwaqhamuka ibhongo lengonyama. Siyazi sonke ukuthi ingonyama isilwane esibi esabekayo esinamandla ekubulala ngokushesha. Ingonyama yaqhamuka iza kuSamson, umoya kaNkulunkulu wafika kuye ngokushesha, wayibamba wayidengula wayibulala yafa. Akazange abatshele abazali bakhe ukuthi ubulele ingonyama. Uma ehamba nabazali bakhe wabuya waya ukuyolunguza lapho ifele khona ingonyama, wayifica sekukhona izinyosi, wazitapa wadla, waphathela nabazali bakhe, wabanika nabo bathatha badla. Akabatshelanga ukuthi izinyosi uzitaphe esidunjini sengonyama. Kwaba impilo yakhe yodwa uNkulunkulu wafuna ukumsebenzisa uSamson endaweni yamaFilisti. UNkulunkulu wenza icebo lokuba athathe intombazane yamaFilisti. UNkulunkulu wasibona isizwe samaFilisti ukuthi asinalo uthando naye. Wabona ukuthi nguye uSamson azomsebenzisa ezweni lamaFilisti. Sibona izenzo ezenzeka kuye kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayenaye zazingaphumeleleki izenzo zamaFilisti kuye, wayewanqoba. Uma sibheka namhlanje baningi abantu abanye bebulala abantu, abanye begxeka inkolo, abanye ngenxa yemisebenzi yabo yobumnyama abangamkhonzi uNkulunkulu bengakholwa kuye. Umuntu ongakholwa ulahliwe. Njengoba lisho izwi likaNkulunkulu Isambulo 21 verse 8, abangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe namagwala nabo bonke abaqamba amanga esabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabulo ongufa kwesibili. UNkulunkulu wayenaye uSamson kuzo zonke izinto azenziwa nguye. AmaFilisti ethi ayambulala ahluleke, amandla kaNkulunkulu asebenza kumuntu wakhe okholwa ngeqiniso kuye. Izizwe zonke uJesu Kristu uyazibiza efuna ukuthi ziphendukele kuye. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. UNkulunkulu ufuna ukuba kusebenze icebo lakhe emhlabeni kubantu bakhe bonke, bayeke amacebo abo. Nawe mama, nawe amandla ungathola ngokuba ulalela uJesu Kristu wenza intando yakhe. Nawe baba, nawe ntombi, nawe nsizwa, nawe ngane, uma nje ukholwa kuJesu Kristu uyokunqoba zonke izinto. Amandla kaNkulunkulu abonakala kuSamson ngoba uNkulunkulu wayenaye. Munye kuphela ungasindiswa nguye, uJesu Kristu kuphela. Uma ulalela izwi kaNkulunkulu leBhayibheli bese uyalenza, ube namandla, phenduka uyinikele impilo yakho kuJesu Kristu. Ushiye izenzo ezimbi, nempilo embi, nemicabango emibi. Umoya kaNkulunkulu uyadinga ukuba uthole indawo kuwe. Uma usubheka ucabanga impilo kaSamson nabazali bakhe, bonalo uthando lukaNkulunkulu namandla akhe. Make sithandaze. Siyakubonga baba wethu iNkosi uJesu Kristu. Lapho namsebenzi uSamson ngamandla akho, ufisa ukuthi anqobe emaFilistini. Ufisa ukuthi abantu babantu abathanda wena. Esingathi Nkosi emhlabeni kwamagunya omhlaba, izwe zonke zingasaba wena zezintando yakho. Amen.